dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi Ijwi rya Amerika yagarutse ku iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu bihe byahise mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu mujyi uzwiho kuri mu ya mbere yabanje gutera imbere kubera ibikorwa by'abakoroni byahatangiriye. Bahashyize ibikorwa remezo by'uburezi bwari buteye imbere ibishingiye ku muco n'ubushakashatsi n'ibindi. By'umwihariko uvuze Butare benshi bageze mu zabukuru bashobora guhita bumva kaminuza nkuru y'u Rwanda iruhande mu mujyi wa Butare kuba igicumbi cy'abanyabwenge inzu ndangamurage y'u Rwanda mu mujyi wa Butare n'ibindi bikorwa by'iterambere byaharangwaga birimo n'amahoteli nka Hotel Foco n'izindi gusa uko iminsi yagiye yicuma nyuma ya jenoside wo mu 1994 bigaragara ko habaye impinduka mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda zikarushaho kuzahaza ubukungu bw'uyu mujyi Kuva mu 2012 amwe mu mashami ya kaminuza yakuwe Butare ndetse na bimwe mu bigo byahakoreraga byimurirwa Kigali uretse ibyo hanashyizweho gahunda yo gutegeka abawutuye kubaka amagorofa yiswe ko ajyanye n'icyerekezo maze benshi barahahombera kuko hari abasenyi zari zihagaze bakananirwa kongera kubaka abandi bafunga imiryango kuvuga umujyi wa Butare watangiye gufatwa na bamwe nka kera habayeho Hari umubare bigoye kumenya aho bawukoreragamo baturutse mu bice bitandukanye abawukoreragamo banahavuka bahisemo kwimura ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu bindi bice ibyo byatumye bimwe mu bice by'umujyi wa Butare bihinduka amatongo by'umwihariko twavuga nk'ahazwi nko mu cyarabu ibyo birimo bikubiye muri bimwe mu biganiro twabagejejeho mu bihe bitandukanye muri dusangira ijambo nyuma gato ariko bigaragaye ko amagorofa atagishobotse n'abayubatse bakabura bayagana Abo byananiye bategetswe kuvugurura uko buri umwe yishoboye kugira ngo babanze bagire aho bagera amagorofa azaze nyuma. Kuri ubu ikiganiro cyacu kirashingira kuri umwe mu myanzuro ya guverinoma yemeje ko bimwe mu bigo byari byaravanwe i Butare byahasubizwa. Gusa hari n'ibindi bizajya mu yindi mijyi yunganira Kigali. Byose biri muri gahunda yo kongerera ubushobozi iyo mijyi, gukoresha neza umutungo wa Leta no kunoza imitangire ya serivisi. Abanyabutare rero n'abandi bahakorera baravuga iki kuri uwo mwanzuro wa guverinoma. Ese bari babayeho bate? Abawunenga se bo barashingira kuki? Ese Butare izasubirana isura yari ifite aho yashyirwaga ku mwanya wa kabiri nyuma ya Kigali? Reka twumve ibyo bigo namwe mu mashami bya Leta byakoreraga i Kigali ko bigomba kuhavanwa Ambasaderi Claver Gatete ni Minisitiri w'Ibikorwa Remezo.
Hari ibyo zagiye Huye nka RAB kuko murabizi yuko ni institution y'ubuhinzi kandi munagiye musanga mu by'ukuri ibyo bakora n'ubushakashatsi n'ibindi byiza cyane hari ubona hamwe so iyo yemeje ko RAB yava i Kigali igakomeza ikajya hariya Huye hariho n'ikigo cy'ururimi n'umuco nayo kizajya Huye hamwe na cya cyambize uburere ko utazi kuko nk'uko mubizi muziyamu hariya niyo shusho y'igihugu twumvise yuko byose na headquarters ishobora kujya kuyo ofcourse na University of Rwanda naho bakomeje bo byanakozwe
amajyambere abatoza amajyambere
Bayo kumva iby'uwo mwanzuro wa guverinoma Ijwi rya Amerika yasubiye mu mujyi wa Butare twasanze umusaza Jean Marie Vianney Munana arangije gufata amafunguro ya mu gitondo aha mu mujyi wa Butare
aha ni muri Hotel Foco gatogo ya mu gitondo irahari icyayi cya mu gitondo umukati mwiza urahari dore uko ameze ubushize mwasanze afunze hari amatombe urabibona kuba ari iterambere
ubundi mbere byari bimeze bibi
ibya mbere byo byaragahomera muntu wagira ngo ni umuntu wateye umujyi wa Butare utashaka gutera imbere baraza bahita bafunga amazu yose kandi bajya ari itegeko ngo ubake etaje nta mutungo ntacyo ntibarebye uko abantu bahagaze ntibarebye iki bati mufunge byose umunsi umwe n'ibintu byarimwo byawe bakabifungirana ndabaho ubijyana ntuzongera no gufungwa nk'uko byari bimeze turagumya turanatakamba nawo muhisi yareba akabona ati Butare habaye iki bahita bavuga bati umuntu avugurure uko yishoboye atajya kutubahaye ngo shyiramo amakaro dushyiremo ibinibi isiga amarangi yanayo buri umuntu akora uko yishoboye mwongere mukore ariko mu myaka nk'ingahe y'imbere mumaze namwe gutera imbere mumaze kwiyumva muzubaka badutegeka gutyo turabikora neza amezi angahe twari tubirangije
mubona byarabahombeje iki imbere igihe mwari mufunze
cyaraduhombeje nkanjye nari mfite depo ya byeri murana naburarira nakuraga hariya kurodereza urumva nabuze aho nkorera uraho nzijyana mu gikari cyayitwa tigo zanga kugurwa ubwo mpitamo kubihagarika undi janye ahitwa ingoma ntibyagurwa mpitamo kuba umudisiribiteri wa burarirwa mpagaze ubundi nacuruzaga 30,000 ku kwezi 25 sigara ncuruza 7 ubwo burarirwa aheze mpagarika tigo gifunga
30,000 turavuga amakesi
ya makesi niyo nacuruzaga ku kwezi ubwo urumva icyo ndi igihombo gikomeye
hari n'abandi bagiye bafunga imiryango bagataha
baranagiye ahubwo bagataha uyu wakoragamo Odelis yafunze umuryango abura aho ajya ajya Kigali ageze Kigali nabo biramunanira abura amazu ubwo yafunze arimwe ideni rya banki ubwo banki yamutwariye iki inzu kuko yabuze ubwishyu
ubu rero leta nyuma yo kubemerera kongera gukora yazanye ibigo byayo yari yarajyanye i Kigali ibigo bitandukanye birimo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bigera muri 7 byose hamwe ibi ngibi bivuze iki ku bantu muhakorana nabo
ibyo icyo bivuze leta yararebye itekereza neza ati mu majyepfo urabona ko hari hatera imbere natwe tuhateza imbere ubwo ni ingufu itwongereye y'abantu bazaza kuhakora bagahembwa bakatugurira ibintu bakajya mu masoko bakaduhahira ubwo urumva leta yatekereje neza rwose
muzongera mubone butari mu ishusho yayo yahoranye
uyu mwaka urashira ahubwo ishusho yahoranye tumaze kwegera
wavuga ko ari akanyamuneza noneho muri Butare nta kibazo
nta kibazo dufite rwose ubu dushishikajwe no gukora amasoko arakora neza amaduka arakora neza nawuze kunyuraho yose arafunguye tukaba dushimira rero ubuyobozi bwarashishoje
hari abo nzi bagiye i Kigali na za Muhanga
baragiye ndabazi bariyo ariko nkatwe twamenyereye Butare twavukiye Butare aho tugakora igihe kirekire ubundi twagumye turihangana aho twagiye twe
muze wasigarana agasura ki iyo wabonaga iyi hoteli duhagazeho yahoze ari hoteli foko nubwo itarongera gukora ariko bayivuguruye ubu turahahagaze bari gukoreramo kubona ifunze ku ruhande nigeze gusanga bahitumye bagize ubu wowe wasigaranaga iki mu bwonko bwawe nk'umuntu w'umunyabutare wa byirikina kandi bahagurutse
icyo nasigaranaga nibazaga se buriya bazayisenya buriya bategereje iki nanjye nibazaga impamvu niba ari ukuyisenya niba ari ukuhashyira parike simbizi
parike mu mujyi se
ndabizi
umuhanda gusa
nabonaga ari ibihuru byose bimaze kuba ibihuru hose hano ari ibihuru hariya kuri kaminuza ari ibihuru ku bibanza byabo hose ari ibihuru bikikije umujyi nibaza ikizakorerwa kikanyobera ariko ubu narabibonye noneho ko batworohereje urabona ibikorwa birahari urabampisamye yose ariko yasamye igipande baramwihorera kiri gukora agiye no gusana ahandi ibi byaranshimishije cyane
aha muri Butare kandi dusangira ijambo iranaganira na Bwana Pole Nyakiminika uyu aracyari urubyiruko imwe mu myanzuro yafatiye umujyi wa Huye yahombeje ababyeyi be bafunga imiryango barataha aho bakomoreye abatarabashije kugendana n'amagorofa Nyakiminika yasubiye Butare
hano dutegurira amafunguro ndetse kubona abakora bitekwa ko hameze
muri gukorera muri hoteli foko kuba bari barayifunze ntabwo byagabanije abakiriya
byarabagabanyije haba hari bagiranye umutwe w'abantu ko abantu hatangirwa serivisi byanze bikunze nanone kandi umuntu aba yarabonye ahandi agurira ariko urafungura kabinteresa kuri produfite maze kwizera ko bazasa
kuba leta y'u Rwanda yahisemo kuvuga ngo ibigo byari byaravuye hano ibutare bigaruke ucuruzi bwanyu murabona mute
byanze bikunze hari umwe cy'ababiri cy'abatatu bazashima serivisi dutanga akaza tugana kandi twiteguye kumwakira
mfite amakuru ko ababyeyi bawe bahoze bacururiza hano muri Butare ariko kubera imyanzuro agiye hafatirwa byabaye ngombwa ko bahomba bafunga imiryango we uru rubyiruko niki cyagutefuza gukorera abanyu bahombeye
icyo byari byararamutse kuba kandi byaba bitaba bari mu migambi y'Imana. Cyandomye ngaruka nuko ari kavukira kandi ngomba guteza imbere wacu. Uko nkiyeba navuga ngo njya gutera uburezi arabwibanza, sinzajya gukorera ahandi ntazi hatari abantu tumenyeranye. Nkuno mama ungurira ndakeka muzi aranasetse ariko nyine nicyo kimotiva kuza kubona amasura inzi kandi nishimira kubona buri munsi.
Gutangira ntabwo byakugoye?
Byarangoye, birangora cyane kubera nta gishoro umuntu afite gihagije ngo akore ibyo atekereza.
Hari abantu bagenganira nabo bakavuga bati byaravuzwe ariko kubivuga ni kimwe kubazana ni ikindi. Wowe ufite icyizere ko bazaza?
Nategereje ubwo kuba babivuze bazaza, kandi buriya umuntu atangiye kuvuga ikintu nuko kiba gikenewe byanze bikunze.
Ababyeyi bawe bakoraga ubuhe bucuruzi hano muri Butare?
Bacuruzaga alimentation nk'ibyo nkora, ako si nk'ibi neza ariko ni nk'ibyo nkora.
Usubiye mu bucuruzi nk'ubwo bakoraga, ntabwo byo biguteye impungenge kuvuga ngo wenda icyabahombeje gishobora kuzaguhombya?
Icyabahombeje ni uko bafunze bakabaraho bacururiza, ngo ntibizongere byari byo byose. Ariko ntabwo ari byo byatuma funga gusa, nanjye nshobora gukora nabi bitagenda nkahomba nkagenda, ariko nifuza gutera imbere.
Hari ikindi wongeraho kukiganiro tugiranye?
Siko nabaza gushimira mwe mwaje nk'abanyamakuru gusura umujyi wacu wa Huye, ukabwira ibyiza biwurimo biri kuza bishyashya. Ubwo turabategereje, umu watubwira abantu ko dufite inyota zo kubabona no kubaha serivisi babonaga aho bari batuye, kandi n'ibyo tudafite bakeneye bakabitubwira tukabishaka.
Ikiganiro dusangira ijambo kuri iri terambere ry'umujyi wa Huye cyangwa Butare kibanze cyane ku bacuruzi. Reka tugume ku bakiri bato twumve noneho naba twasanze bakora ubucuruzi mu marembo ya Kaminuza y'u Rwanda iruhande mu majyepfo y'igihugu.
Njyewe nitwa Ishimwe Abdallah, ntuye mu karere ka Huye, ni mu ntara y'amajyepfo, ni mu murenge wa Ngoma. Mu gihe twari dufite abanyeshuri bakeya, ntabwo umusaruro wari mwinshi cyane, wumvaga abantu hirya no bavuga ati leta y'u Rwanda yaraduhemukiye, ariko kuri ubu ngubu turayishimira cyane. Kutugarura abanyeshuri kuriya kugira abaturage benshi niko kugira n'ubutunzi bwinshi. Kuba twarageze abanyeshuri benshi bitwereka ko n'umusaruro wariyongereye cyane ugereranyije ku isoko. Nkanjye ncuruza imyenda, ibintu bijyanye na style, ndi umustiliste. Nkanjye ku bwanjye igishoro cyariyongereye n'inyungu iriyongera, turashima.
Ubu noneho leta yafashe ikindi cyemezo cyo kuzana ibindi bigo bya leta biri mu by'ubushakashatsi byahoze hano ariko byabaga i Kigali, icyo cyo murakibona mute?
Ibyo byo ni ibintu cyane turi kwishimira, n'ingamba nyinshi n'imikorere myinshi itandukanye. Ni uguhita twagura ibikorwa kuko tugereranyije buriya nk'abantu bagiye kwiyongera muri uyu mujyi wa Huye ni benshi cyane. Natwe bo abacuruza ibintu byinshi bitandukanye, abakora akazi gatandukanye, nabo ndakeka ko ari intambwe ya mbere dushobora gukomeza kongera ku zindi ntambwe dufite zo gutera imbere.
Ubwo watangiye gukorera inaha ryari?
Natangiye gukorera inaha muri 2014.
Haciye nk'imyaka itandatu niba numva?
Haciye imyaka itandatu birumvikana.
Noneho dusubiza inyuma, urwo rujya n'uruza rw'abantu bararujyanye i Kigali byari bimeze bite?
Aya, umujyi wari warabishye cyane ugereranyije. Mbo Jesse nihera aho ngahandi gusa turagendera no ku iterambere ry'akarere n'ibindi byose bitandukanye. Urareba nk'ano mazu aho bita mu Cyarabu yaratagikora, urumva abari bayatuyemo hari aho bagiye, abajyaga kuhashaka ibintu nabo ntabwo bari bakijyayo, urumva ko mbega imikorere yari yarapfuye. Ariko ubu yaragarutse nta kibazo.
Washoboraga kuva hano i Butare ugiye mu yindi mijyi ukumva ugize ishavu?
Ya, birumvikana. Ngiye nk'urugero ngera nk'i Kigali nkareba igituma iterambere ryaho rikomeza kwiyongera, ni abaturage benshi cyane bari muri uriya mujyi. Ariko abo bantu nibamara kuza nk'uko iterambere wumva ryaba rihindutse gutyo, imikorere igomba guhinduka.
Icyemezo twakishimiye ko ni icyemezo cyiza, n'ubundi ibyo bigo bigihari ubuzima bwari bumeze neza, ariko bigiye hari cyahindutse. Kuba rero byagarutse nabwo dufite icyizere ko n'ubundi bizarushaho kugenda neza, ubuzima bukarushaho kuba bwiza, ubucuruzi agacuruza, utanga serivisi akabona abazigura n'abazikonsoma, n'indi koko ukabona ko Butare ubushyuhe bwa buriho bugaruka nk'uko bwahoze.
Ubu harakonje
mu bigaragara? habe gusubira inyuma ku mugi umugi yavuze ibyemezo byo kufunga ariko naho bafunguriye hari icyo nacyahindutse twari tunakeneye n'ibyo bigo kugira ngo ubushyuhe uzamuke koko amafaranga tuyabone ibyo dukora twese
uwafashe iki cyemezo cyo kubigarura muramusaba iki
icyo tumusaba ni ugukurikirana ko bishyirwa mu bikorwa
amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni kagatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kagane
Murakumva ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turacyari ku iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare nyuma yo kuba ibigo bya leta n'amashami bigiye kuhasubira kuri radio ijwi rya Amerika murakumva bagira ubusa nyuma yaba reka tuzamuke tuve gato kuri kaminuza y'u Rwanda tugana kuri Hotel Credo nimwe muri hoteli zimaze igihe muri Butare kimwe n'izindi hoteli nayivuga ko imyanzuro yakunze gufatwa mu bihe bitandukanye yayigizeho ingaruka Kuri ubu rero nabo biteza impinduka nziza igihe umwanzuro wa guverinoma wo gusubiza ibigo bya leta n'amashami yabyo muri Huye byashyirwa mu bikorwa Bwana Patrick Bonke umuyobozi wungirije wa Hotel Credo aratangira atanga ishusho y'uburyo bahagaze
ndaguha mu ishusho ebyiri hari ishusho ya mbere ya Huye mbere yuko ibigo bigaruka hari ishusho twiteze kuko kugeza isaha ntabwo turamenya neza niba byamaze kuhagera ariko twiteze byinshi nyuma yuko bihageze Nero mbere yabyo ndavuga ariko kuri kote y'abacuruzi kuberako nanjye nsanze mu bucuruzi cyane ko nkorera Credo Hotel dukora cyane ubucuruzi bitandukanye bwinshi harimo ibyumba ama restaurant byinshi bitandukanye umva kandi bikenera abantu rero abo ni bamwe mu bantu twari twarabuze kandi bari basanzwe bakorera kuri Credo cyangwa se bari basanzwe bakenera service zimwe muzo ducuruzi twari twarababuze rero kuko bari baragiye hanyuma mu buryo bw'ubucuruzi cyane cyane sinakubeshya ngo byagendaga yego twacuruzaga ntitwarekeye gucuruza ariko umubare twari dufite wari waragabanyutse ariko ubu ngubu rero mu byo twitezemo nuko twitezemo ibintu byinshi umucuruzi wese ahava akagera iyo abonye abazi bamugana byanga bikunda yitegamo byinshi yitegamo gutanga service nyinshi zitandukanye ari nako nawe yunguka rero natwe mu byo twitezemo rero nuko abantu bazaba benshi mu mujyi wa Huye urujya n'uruza natwe tukabona benshi baza batugana mu buryo ducuruza cyangwa se muri serivisi dutanga
waruvuze ngo mu buryo bw'imibare mwarahombye cyane hari nk'ibyumba byashomaga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru cyangwa wenda nk'amasare abantu bakoreramo inama
urabona reka nguhingire kugira ngo byumvikane urabona niba mbere nirida yarabaga hano nirida sabakozi gusa hari nabaza bagendereye nirida dufate niba mize yarabaga hano mbere mize abaza bayigana abakera rugendo bari benshi icyo gihe natwe tuba profitiramo kubera kuko bazanye nako bakenera kuryama ibyo ngibyo ntibyari bikibaho nubwo ngo hari umubare twagiraga tubwi niba twaragiraga 90% bimaze kugenda twari dusigaye kuri 60% urabyumvamo kubyanga gukunda hari icyo twari twarahombyemo nyuma yo kugaruka rero ya 90% turumva ko tugiye kongera kwisubirana noneho mu buryo bw'imibare ifatika ndategeza ko ubwo buryo nagusobanuriramo ntagiye kuvuga ngo ibyumba ngo byabaga byuzuye ubu ngubu turashoma ntibihoraho ngo bihore byuzuye ariko nanone ntibihoraho ngo nanone abantu tubabure cyane turababona ariko ntitubabona ku kigero twababonagaho mbere ibyo bigo bikibaho
mwebwe ntago mwageze kuri urwego rwo kumva ko mwakwimura business mu kazi murira handi nkuko twagiye tubyumva hano muri Huye
oya nago twageze kuri urwego rwo kuzimurira handi ahubwo ni competition twari muri competition n'abandi icyo twakoze ahubwo twimprovinze quality ya service twatangaga kugira ngo nababake bari mu mujyi wa Huye nabo babone service kuko urabona ntiwafata igikorwa nka kino nka hotel ingana gutyo muvuge ngo ngiye kuyimurira Kigali kandi ubundi hari abantu Huye bayikeneye byanga bikundi Huye arabayikeneye kandi aho bagomba kubona iyo service babe batatu babe batanu service twe twari dukizibaha nziza kandi bakaza batugana
hari abo twagiye tuganira ku ruhande bakavuga bati nubwo tutabitangaza kuri radio ariko noneho hari icyo dusaba bakavuga bati niba umwanzuro uvuzwe nushyirwa mu bikorwa namwe niko naho ngaho muhagaze
byanga bikunda ntekereza ko ugomba gushyirwa mu bikorwa kubera ko ninya kuba president wa republika ntekereza bigizemo uruhare kandi dusanzwe tumuziho ko icyavuze ahita gishyira mu ngiro
rero ku ruhande rwanje nge singifite ubwoba mbere twarabyumvaga mu bisa nibihuha ariko none tukumva bitazashoboka ariko ubu ngubu ngenekereza kubyanga bikunda bigomba gushyirwa mu bikorwa
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika bwana Frodis Misa gukuriye urugaga rw'abikorera muri Huye na waratangira avuga uko imikorere ihagaze muri uyu mugi n'icyo biteze ku mpinduka zigiye kubaho
imikorere muri sanje mu karere ka Huye Nino misi yari ameze yatangiye kumera neza kubera ko amazu yari yarafunzwe yari yarafunguwe abikorera bari baratangiye kwiyongera kuba benshi mu mujyi n'abanyeshuri bari baroherejwe bamwe bagize icyo bongera dutegereje ibigo bigiye kuza kuko bizatwongera umusaruro cyane kuko iyo abantu bahari n'ibintu biba bihari biragenzi ni ikintu kinini cyane kuko bizinesi nyinshi ziyongera kuko n'amazu menshi yari yarafunze amwe ya kaminuza atagira abayabamo na za yeresi amazu yari yarabaye ibihuru ariko yagiye kuvugururwa ku buryo iminsi itaha twizeye ko umujyi w'ubushyushye kubera ko abantu bose n'amahirwe tuzajya kubona mu karere ka Huye
nka perezida w'abikorera icyo twaje kubona cyane hano i Butare bitewe wenda n'abanyeshuri n'abandi bantu bahagendaga hari icyo bakwita ubucuruzi bw'amazu y'amacumbi cyangwa na za hoteli namwe mwari mufite amazu mwacuruzaga mu bwihugu cumi
amazu yari aho bakodesha ariko ntabwo yari afite abakiriya nk'uko mbere byari bimeze ariko ubu abanyeshuri bagarukiye cyane cyane amazu aciriritse abanyeshuri bacururizagamo cyane ubu ikindi twizeye ni uko n'amahoteli aziyongera kubera ko abantu ubwo baje bazajya haba amanama menshi n'abaje kubasura bitume bizinesi yiyongera
hanyuma se mwebwe nk'uko twagiye twumva abandi byagiye bibagiraho ingaruka mu bintu bitandukanye ugasanga amazu yabo arimo ubusa namwe byagiye bibageraho
byabayeho cyane kubera ko abantu baragiye bose bimukira za Kigali abaporofeseri bose baragenda abakozi b'ibyo bigo baragenda urumva inzu babagamo zimwe zabaye ko zibura abakiriya
abantu bikorera bimwe bizinesi murabagira inama yo kugaruka biragenda bite
ntabwo rero kubwira umuntu ngo agarure bizinesi mu bizinesi mana bareba aho isoko riri ubu bose barimo baratangitinga kureba icyo bagaruka kongera gukorera inama
aha tuvuganira ni mu cyarabu haracyagaragara inzu bigaragara ko ahari ba nyirazo niba mvuga ngo kuvugurura ahari byarabananiye
imvura impamvu byatinze kugira ngo bazivugurure ni uko bamwe bari barafashe umwanzuro wo gusenya kugira ngo bubake nivu eshatu zari zikenewe komunote umaneze yaremeye kubakira abarabu bose bari bafite amazu hano avuka nk'ikibazo kugeza ubu ngubu birirwa batubwira ko ejo bazaza barashenye ibibanza birahari ariko bamwe bazaza gutangira kubaka ariko niba wumva hari politiki zaje bashobora kubona icyo bari barabitinze bazaza
nk'abantu bikorera biriya bigo uko byavuzwe bishobora kugaruka reka tuvuge bishobora cyangwa wenda n'itegeko bizagaruka abantu bikorera barasabwa iki hano mu mujyi wawe
abantu bikorera icyo basabwa ni ukongera uburyo bwo gutanga serivisi no gutanga serivisi bakareba na oporutinite by'ibintu bikenewe muri ako karere ku buryo twifuza ko umuntu atazajya gushaka ikintu kigari kubera ko yakibuze inaha ubwo butumwa dushishikariza abikora kugira ngo bongere guhura abantu
murambye hano i Huye
ndarambye nkamaze igihe kinini kuko nahakoreye kuva mbere ya jenoside nkamaze igihe
ku buryo muvuga muti isura Huye yahoranye ariyo yari Butare ishobora kuzagaruka
dufite icyizere cyane dufite icyizere ko na nyakubahwa perezida wa repubulika yabishyize mu nshingano ze ko iyi mijyi yunganira Kigali ashaka ko bayongerera imbaraga kugira ngo yongere izamuke itere imbere ishobora kukigera yari iri
turabashimye
murakoze cyane
akanyamuneza ko kuba hagiye kuza impinduka mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare karanagaragara kuri rubanda rugufi nk'aba bakora umwuga w'ubwubatsi
ubu nyine dushimishije
gute
umujyi wacu ugiye kujya kuwa kabiri iyo abacuruzi bacu bagira akamaro natwe bo hasi hariya mu giturage ndaza nkange w'umutekinisiye w'umuvundi nkabona akazi
nawe ni kubyumva
nkange ni kubyumva iyo umucuruzi yateye imbere natwe dutera imbere
gute ndaje nsanga muri kurambura inzugi no kubera iki
iyi hoteli ifoka igiye kongera ikora turashaka kugira ngo tuyikorere isuku mu imbere hoteli yongere ikore umujyi wacu wongere urusheho kujya kurushaho rwose kuba yarafunze ntabwo byari byo natwe byaratubabazaga cyane ariko kuba igiye kongera gukora mu iterambere ry'umujyi wacu wawe
mumaze igihe kingana iki muyikorera isuku
twebwe turababaje turimo tugiye gukoramo inzugi z'imbere ziburamo hari abandi batubanzirije bakira n'amarangi ureba twebwe tugiye gukoramo inzugi z'imbere kugira ngo akakabari ka hotel nako gatangire gukora
kizere yaho kibera kiza buraya ni hotel ifu na mateka yego bigomba kugenda ndana nige kigezweho samara mbayi mujye wacu se kuri cyari kino kishimije abantu niyo nabo nuko mwavuye numvise amakuru cyangwa mu gitondo ko hari abantu bagiye kugira mwamwe b'abanyamakuru mujye mukuganira akarere ntara murenge nkubi nizo nganda ziza nibazukwiragize mu Rwanda hose zigera ku banyarwanda hose
hari abagumana kango n'umwe kuri ubu mwanzuro wa guverinoma bakavuga ko bazabibara babibonye gusa muri rusange umwanzuro ubwa urashimishije hagasigara kuwushyira mu bikorwa abanenga izi mpinduka za hato na hato bagasanga zidindi ziterambere uyu tutagaragaje imyirondoro ye aratangira agaragaza icyaho zari isura yahuye mu bihe bya vuba
nibukije gato abantu bazihuye muri za 2078 bazi inama mpuzamahanga zibera muri kaminuza itarimuka izo zose ntago zikiba twanagenda mu rwego rw'ubuhanzi ibitaramo bikomeye abahanzi bose biyumvamvaga nk'abahanzi bakomeye bazakorera icyo bita amaronge cyangwa se kumurika imizingo y'indirimbo zabo bakoreraga muri auditorium musanga abantu 2,500 abahanzi abasitari batandukanye baje gukora ibitaramo hari abahabaga bizeye uruya n'uruza rw'abantu kandi bishoboye kumufuka bashobora kwitabira ibyo bitaramo cyangwa se amakonseri bakanishyura ngira ngo abantu bazihuye muri za 2,977 yenda bibuka imodoka zakoraga ingendo zijya mu bice bitandukanye cyane cyane Kigali wasanga amakwasiteri yuzuye abantu b'abasirimu batashye muri weekend byubashye bwumva babaga bamaze icyumweru hano muri Huye barahatanze amafaranga mu bijyanye n'imirire mu bijyanye n'amacumbi mu bijyanye n'ibindi bikorwa bitandukanye byose byahise bicika bigaragaza nyine ko umujyi wa Huye watwonje umujyi wa Huye navuga ko ubu ngubu wuzuye uruhumbu yaba amahoteli agendwagamo ntakigendwamo inyubako nyinshi za kaminuza urya aho kwitaba aho witaga muri yere este wasanga inzu ziraguhamagara ahantu hose harafunze mbese nta kigenda nanjye ejo nari mucisha amaso mu binyamakuru bitandukanye bagenda bagaragaza ibigo byagiye byimurwa ubundi biranatangaje kuba ikosa nka rya ryari ryarabayeho kuko ubundi unatembere no mu bindi bihugu nkeka ko u Rwanda rwose igihugu kigifungiranye kiba tugomba gukopera uko abandi babayeho haba ari imijyi bavanguye ni ville culturelle ville commerciale ville politique gutyo ngerekereje mu Kinyarwanda ngo ni nk'imijyi ishingiye ku muco imijyi yenda ku mashuri imijyi ishingiye ku uruzi natwe nibwira ko tuba dukwiye kuba tubyigana tugakora nk'uko abandi babikora ko nundi nibyo bituma nyine ubukungu busaranganywa mu gihugu hose kirya cyemezo kirashimishije kora ko kizatuma rwa rujya n'uruza abantu bifuzaga ngo babashe gutera imbere nundi rugaruka narebye mbona hari ibigo bihingahinga bitanu bishobora kuba bizimbukira mu majyepfo ubwo bivuze ngo nimba bihazanye ibyicaro bikuru bikorwa byinshi inama nyinshi zingiye ku bikorwa by'ibyo bigo zizaba zibara muri Huye bitume n'ubundi umujyi wongera gususuruka nk'uko byagakwiye kuko iterambere ry'umujyi barimo factory nyinshi nyine zirimo urujya n'uruza rw'abantu baje mu ama barara abaje mu bushakashatsi abazamara amezi hari n'abakozi bazaba ari permanent cyangwa se abakozi bahora bibyo bigo bazatura bituma abana babo biga mu mashuri yino bishyura gatubutse kuba bahembwa neza bahahe neza bitume nyine umujyi wongera kugira ubushyuhe ikintu kiba gisigaye cyo kwibaza igenamigambi riba ririho ry'igihugu kandi twizera neza ko igihugu kiba gifite abakozi bashinzwe igenamigambi rihamye mbabazwa cyane cyangwa se nibaza impamvu ituma imyaka itarenze n'irindwi igikorwa nk'iki ngiki abantu bajyana ibigo i Kigali bakubaka ibikorwa remezo byo byose bakoraga no hari ahantu hubatse ubaka bagiye gusenya bagaruka ihuye tukibaza kwa vuti abantu batekereza igihugu ni bantu ki bashobora kuba bahora baheza mukina afite mu gihirahira ibigo bya leta ibitu bifata nk'igihombo nk'abaturage nimba ikigo cyari cyubatse cyarestaye ibyuma by'ikoranabuhanga cyarestaye intebe cyarakoze ibikorwa bakaba bagiye kugira bakwimura bakagarura ahandi tubifata nk'akajagari gahumbya n'undi umutungo n'imari by'igihugu cy'u Rwanda aba bakwiye kwisubira bakareba ngo ibintu bimaze imyaka 40 ko ntangaruka mbi byigize bigira tubyimuri iki ikoza nk'ingi nyibe ryakongera kubaho mu gihugu byangiza imari y'igihugu kandi n'utuba tuzi ko n'undi Rwanda rukiyubaka
mfuti bakunzi badusangira ijambo ahantu h'ikiganiro cyanone twari twabateguriye kirangiriye nshimire buri wese wakigizemo uruhare abari mudukurikiye namwe ndabashimiye mbifurije kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi ry'Amerika kandi munogerwa n'ibihe murimo mwari na Eric Bagirubusa nahutaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.